hakutaki. Ondoka zako, umeachwa, hakutaki. Nenda zako.
Simu unapiga hapoke, yupo bize. Unamwita hatoke, yupo bize. Siku inaisha hamonge, simulize. Ila kwenye mapenzi, hakuna ubize. Chakujisumbua, sumbua, we utajiwa bure. Unapenda kupendi, hisia zipo kwa yule. Wanapika na kupakua walianza toka shule. Unabaki una cry, don't trust anybody. Basi hana mudi, hana time, simgasi. Ye hana shida na wewe. Basi hana mudi, hana time, simgasi. Ye hana shida na wewe.
Hakutaki.
Zako niliachika, nilihuzunika. Nikasema yote ya dunia hayakai yanapita. Nguvu ya kuzaga pesa nikaongeza, nikala nikapendeza. Nikasema no marawa, sina cha kupoteza. Mia nitishi tishi, wala ni baba ishi. Kunipenda hiyo vipi, mia niache sirudi matapishi. Kakupangusa,
wacha.
We mpanguse,
wacha we.
Sika kususa, usimtafute na we msuse. Chiki 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 chiki. Teme kama bigi chiki 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 chiki. Teme kama bigi chiki 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 chiki.
Hakutaki. Ondoka zako, umeachwa, hakutaki, wenenda zako.